Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Aljumare nogay ɗiɗi lewru janvier hitande 2016 sappo e jeɗɗi yande ƴaɓɓirima silmaji capanɗe nayyi e joyyi meɗen tawa e ley maison de la presse ɗo Bamako ɗo. Sakiraɓe hannde on kumpiti toon wiide ko jaali e hakkillaji ɗi fuu nayorike ɗum woni e joddade e guɓe jaddinkoɓɓe ley kabaru kaldal e kawral ngal, nden no guɓe murtude ɗe ɗe sema kañum eɗe plateforme ɓe fuu wondi dande ɓe kawri e dow gotol. Ɓe kolliti wiide ana hani ko koyɓe maɓɓe gatte e ley kabaru kaldal e kawral ngal fa jaam ñiɓro hemte e ley leydi meɗen ndi. Nanno yoga e konjotoɓe dunke en andanoɓe kabaru ndenago holliti wiide joddade e jaadinkoɓɓe ana wawi sawude tiɗallaji yogaji ko nayi e ley banggal tiɗallaji pawi ɗi e ɗum woni hakkunde jaaliñi ene fa yettoyade e hertinde laamu kidal o e ley région ngaji keddiɗi Mali ɗi. Ndeno sakiraɓe kumpiti toon wiide rafi ndenago o ana wondi heɓude sembe fa sanne ley laamu masina o, saabi fewi keñen yimɓele joon en kaɓorɗe buuki toon luumo kuunaɓe kolliti wiide ɓe jaadi e jawdi kurdi ley majjum. Sakiraɓe kumpiti toon wiide hono ko leydiyankoɓe ley ɗiɗon Faransi ɗum woni hono kanko Giselin Dupon kañum e Claude Verlon ko ɓe mbara e ley laamu kidal o, ndenno ministre kumaniɗo kabaru ndenago ley leydi France o holliti wiide sirriji tonganiɗi e talkuru ndu ɗiɗo sirriji firritama ka ɗum e tawede fou talki ɗi jottaki e juge kumaniɗo kabaru o. Sakiraɓe ɗin woni kabaruji mawɗi ɗi men jogani o hannde jotino on kabaruji ɗi yo sakkike moɗon Barke Cissé, min mbi on bisimilla moɗon e heɗade. Sakiraɓe kumpite wiide ko jaali e hakkillaji ɗi fuu nayorike ɗum woni e joddade e guɓe jaadinkoɓɓe ley kaldal e kawral ngal, nden no yoga e guɓe murtoɗeɗe ka kolliti wiide ana hani ko koyɗe maɓɓe gatte e ley kabaru o fa jaam ñiɓuɗo hemte e ley leydi meɗen ndi. Nden no kanko colonel Idrissa Hamaha o keƴaɗo ɗum woni guɓe murtoɗe notirteɗe Azawad ɗe e dow haalude amen mawdi joɗidi keñen ndi. Nden no keroɗen ko haali e dow facitago Oumar Waygalou.
Miɗe miila won yimɓele bonɓe an toon hono gaɓɓe bonandaji fewde ɓe Mali ɓe mbawa haldede. Sa ƴeewi won yimɓele woɗɗe an to ɓe gana bonɓe hakkunde maɓɓe ɓenɗo yimɓele ɓe bittuɓe tan saabi ɓe bilaɓe wakkati joni o ɗum ɓe mbawa wirfade. Min e hooram ko mbimini hen fa dabareji keɓele ɗiɗo tiɗallaji ƴeewe yello hono kanko iyaddo o hani haddirede. Fati jeggiten wiide iyad yo mallinke noon ka ñalawma hande o yimɓele hewɓe ana kuula halde ɗum, omo wawi haldede du wakkati joni o hoorejo leydi ndi o kañum hani darade darde
e dow ɗoɗe toɓɓere plateforme ɗum woni wadde guɓe murtuɗe nottirteɗe plateforme ɗe tawtiɗe sema ɗe ɓe fuu ɓe gondi e dande ɓe kolliti wiide ana hani ko jaadinkoɓɓe jodde jaati ɓe kalde e ley kabaru kaldal e kawral ngal fa yettoyade ko hani saabi binde jaam ñiɓuɗo ley leydi meɗen ndi e ley hakkillaji maɓɓe ɗi. Ndenno kanko Firoun Maiga o keƴaɗo walde plateforme nde dow haalude amen mawdindi. Ndenno keɗoɗon ko haali e dow facitago Oumar Waygalou.
Iyad kanko hoore makko anniya makko tan o jogui se ƴeewi Alanzeri heɓino hono ɗi tiɗallaji aɗa foti duuɓi sappo ɓeɗo yimɓele ɓurno iyad bonde hoɗo Alanzeri heɓili hen dabareji ƴeewi wakkati joni o ɓe kaldi ɓeɗo yimɓele ɓe birfitiki to Alanzeri to du wakkati joni o eɓe jahaɗo ɓe jiɗi fo wakkati joni o oɗo hakkille yimɓele ɓe kani heɓude fati udda dame ɗe fo hollitinde wiide won yimɓele mbawɓe haldede. Gonga jaati walde suroɓe hakkude Mali ɓe ɓe kollitiɗe ɓe kaldata e jiha dinkoɓɓe wakkati joni o ɓe kani famdino oɗo kabaru wondi Mali ana hani yaltude le ɗiɗo tiɗallaji Mali ana jogino
ndenno yoga e konjotoɓe dunke en andanɓe kabaru ndenago holliti wiide joddade e jaadinkoɓɓe so haalda e ley kabaru kaldal e kawral ngal ana wawi sawude kutteji yogaji ko nayi e ley banggal luttodiral hakkunde jaaliñi en fa yettoyade e hertinde laamu kidal o ley région ngaji keddiɗi Mali ɗi. Ndenno kanko André Bourgeot o dunke andanɗo kabaru ndenago ley sahal leydi meɗen ndi fa sanne. Ndenno keɗoɗen ko haali e dow facitago Ousmane Dikko.
Mi famadi ko kana amsardin tan haaldete ko guɓa jiyandikoɓe joom en kaɓorɗo heedamɓe salafisme ko saabi so almurabi tun haaldetake tataɓel mum ko saabi so kuufa haaldetake andiraɗo laataɗe hoore guɓal masina e hakkillam yo o sallu amsar dine o ɓuuri laataɗe dina hoorejo guɓal masina yo landule korsuɗe ko saabi so keltamachek en tan kaldetake so ɗum laatike ka fuu ana wayi hono kiɗal laatoto ko warata région kertidaɗo ley saria ko serti e dabare algé nde yo ɗum landugal saabe de noneji muɗum ana mandini arande fuu ni kawral hakkunde sema e plateforme ɗiɗo muɗum du yad agali halde fayso yad agali kongol mum ana taɓa le adra de ziforas fawarde e sahal Mali guɓe goɗɗe ɗo ana ɗum fuu ana finkini.
Sakiraɓe kollite men ko waɗi mijangoji moɗon dow hello amen noddirtego page Facebook Sidjo Tamaningo.
Tamani
sakiraabe kumpite wiide rafindenaagu o ana wondi hebude sembe ley leydi meden di fa sanne sabi de kenyen ko yaata yimbeele jeegon jon en kaborde buuki luumo kunango ley laamu kolongo ley cercle machine o denno yoga yimbeele gotanaabe tonbe kolliti wiide be jaadi e jawdi kurndi denno fade o do kasara wadde hono majjum wadi jaati nokku nottirta do dura e ley on nokku jaati denno sabi ton be masimbini on dum wete hono horejo osofore en goto be masimbini dun nyande aljumaare bettinde de denno dum wadi so gotanaabe tonbe wadi wullitango fewde e laamu o tinno fiya dabareji tendinidi ley bangal denago kanko Moussa Bala Cissé o horejo conseil communal machine o kedo dan ko hali e do fajitango Ousmane Dikko
yani min
gubi jiyadin kobe ana le masina ana buri hitande hande selamu kobe kunchanali kabaru le masina ndi hore nyaloma waram mu banandu mu wala kaddi sa jewi ko wadi luma kuna kenya kotan hewbe jawle mu en jamli se jombe malfe nanni luma ko nay e kewde yo jamlere jawdi non yo milioji mursa kenya le luma go lami be anakani kunchande dun hore ko yaawi so wana dun gallure masande e hore renata ko le nyalade garoje de seni ana heddi
kanko horejo leedi chaddu mon Idrissa Dibi o nantini wiide wattunde o yaano waga dugunde o holliti wiide ana haani ko leede gonde dow leful sahingel dum woni walde notirtende G5 sahelnde Burkina Faso Mali Mauritanie Niger kanyun e Chad fa yottoyade e leedi France ndibe tinnobe joodo e battu keriido fa be landina on woni walde fewnatende e jaadin kobe den o do battu o mo haani joodade e sakete lewru janvier dum sakiraabe kumbite wiide dum woni ministre leedi France kumanido kabaru denagu France to o holliti wiide hono sirriji tonga nodi e talkuru dum woni fayot nay ko nayi e lay bangal hono ko leedi yankobe didon France jedobe halaji mbara leela sahal leedi meden di ko den o holliti wiide dido sirriji di tongdi di firritama dum e tawede fu hono juju kumanido talkidi fa hande talkurundu yottaki mo Umar Waygol hono kabar o worri
kanko juju kumanido dido kabarujo holliti wiide dum nono dewtere de sirriji gondile hendi fu ebe kaaja hebude do ila le lewru me jabbi nonundu Jean-Yves Le Diria holliti wiide do dewtere be darti dum le nokkuji di fu so be kebi hebude de wakkati jono dum hokkama dum wono kambe yimbe kambe darnaade dido golleji be jewtono dum worri le majjuntu kanko ministre kumino do kabar solda sibele leedi France ndi o holliti wido o yoppan dido golleji gollire no ngeenyiri fa faame yalla hono be do jedobe kabaruji France dido barira micitede wi lewru julie jabbi non du kanko horejo leedi France ndi o François Hollande yeso dum wonon yimbele e secret mu en keddi leedi dido bonandaji fa yotto e gidra mabbe bami anniya wiide o famminabe no dido bonandaji gorri fu be paama no dum wadiri
nono sagrabe kumbite wiide yambereji dewte wallifaade delle meden kaltede le runde Afrique nde fuddi do bamako do ila hecci kenya den o do batu ana haani timmude jango den be kolliti wiide faada mudun yo tottondirde hakkilaji do dabareji tenginidde mbawdi sabbin binede fa hono delle meden de yirwine li haalede e ley leedi meden di kanko Seku Fofana o horejo jokko wadde humaninde dido golleji kerdan ko haali e do fajitango Ousmane Dikko
si chacun
se manofu yo jangonodo demde meden de ana wayi jetnaade hore mudun mo dangay l'école tubu ko be jande mum dande meden anatiidi so dande men kebi dole dewto mum kewan le mali jango be de du itata jawdi so cioda de so da winda asottata du ana wara caldi walli faade dewto de dewto boyan anandesi le mangasiji dum e tawede men calata walli faade de Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et leydi Suède ngoni pabatobe studio tamani
sakrab ye woyen ko woni e le réseaux ngaji meden di en puddiranto tumbututobe kolliti wiide yimbeere jon en kaborde ko yaata e yimbeele jeego yon woni pallibe mobilaji dum woni jaagotobe le ngende notirtendi Bourmenali hakkunde mudun e tumbutu ana wara e kiloji 10 e joy nanno sede en kolliti wiide be jaadi kala ko be jogino fu nanno be pi yoga e mabbe kay fa naawi piide bonde fa naawi nanno yoga e mabbe dum woni yoga yimbeele piabe ko tiwide wattunde be pietende jati mobilaji minisma ana wonduno jabbade e ley nokkuji de ka wala fu mo yonki mudo heddi e ley o do kasara en gartiran fa do kaydobe kolliti wiide suudu humanindo dum woni kabaru kosan ley ngende notirtende segala ana haani fuddude golle nyalande nay lewru fevrier ngarorndu denno kenyen hono marobe dabaji jodi katon e batu dow majjun fa be pie kala dabreji kande fiede fa dido golleji yenga en gartiran do kutiala dobe kolliti wiide hono woni luumo nyebbe jodi katon kenyan ley ngende notirtendi karangaso ley laamu kutiala o den be kawritin be kawritangal be kolliti holliti wiide dabare mudun dum won dabareji piadi ana humani fa baade yimbeele demobbe fa be keba nafakaaji golleji mabbe di den sagrabe do kadde ten hande e kabaruji meden di ka patinje he koy yawtere meden de ana heddi